Kini zinguwa tunazi nkuwana kumbona tafuta sababu wa kutoka Mwana mkigianu kisemwa kidogo na nuno na susa lafu nanza folk Shakwelekeza na mnyama kichwani sosambe mizuka kipanda katoka Ujifanya msafu kinami kumbe nyume lezi unegawa unabaya weni
Demo masela, demo masela, demo masela, yeah
Jamzimo na kukua
Demo masela, demo masela, demo masela, yeah
Kila chocho na kukua
Demo masela Demo masela, demo masela, yeah.
Unazi kuwa shaku
demo. Demo masela, demo masela, demo masela, yeah.
Staki sema yeni gold digger, but she don't F with them broke niggas. Yana penda person deaf and wild rookie woke leta mpenzi mengi umeshaliwa chenchi.
Ukimtaka salio ndo gear, akikupiga goti ni Mike ndo anaisalia. Kikosi cha vicheche ni mchezaji wa isia, mpiga fix ya tabiliki. DJ wa mapenzi masela tu anawa mixi. Ni bebe flani ya kwenda kwa chambi unamputa ndani bila mshenga. Tetese anajua michezo ni refas ya nakipenga yote kenda. Kumi usujo kampenda, game wanashiana wote kama application ya senda.
Demo masela Demo masela, demo masela, yeah.
Jamzimo na kukua.
Demo masela, demo masela, demo masela, yeah.
Kila chocho na kukua.
Demo masela, demo masela, demo masela, yeah.
Unazi kuwa shakukua.
Demo masela, demo masela, demo masela, yeah.
Kila mwanangu kashapita, unaisi unodumia, yeah, yuko kazini, yani bila pesa tumipicha. Mtano kuma player wanaelewa, yendo ticho kimuitaji, si mmoja tuwe mcheki mzee watipa.
Ni demu wa mtani, tuma text mara mbili yupo online. Hanuki perfume bro, ananukia ubani. Sema kwake mikiziwe kesi swezi soma sign. Hana haya mbela mkwanja, anabaya wami waya so wakaya. She's having niggas desire, hachagui, habagui, mchapa kazi or retire. Moyo wangu bado mdogo, penzi like a tani poa, yeni.
Demu wa masela, demu wa masela, demu wa masela, yeah.
Jamzimo na kukua.
Demu wa masela, demu wa masela, demu wa masela, yeah.
Kila chocho na kukua.
Demu wa masela, demo masela, demo masela, yeah.
Unazi kuwa shakukua.
Demo masela, demo masela, demo masela, yeah,
yeah. Aliniambia anaitwa Hopi, let's treat your penis silent. Fest too cute for violence. Private kwenye insta na namba kama sita. Ila text ukipige sana simu na kula tofa la kicho. That's a block nigga. Anadai ya na allergy na broke niggas. Usimcheki kama banki huna six figures. Domana daily ana chill na my rich niggas. Wanna pay bills nigga. Bingwa wa mtamu waga peso pate rawo. Ni sura inalipa na kipita ni bala. Mishale na soma sita uwakika bila bra na jicho. Kama na kuita kivivyote utajia mini. Sasa kivaki mini, kitovuni kipini. Mgu kikuku mtoto supu tamweleza nini. Kikuita baby unawewe seka kama unajini. Mtoto ligi kuu kama ndondo bro napigwe chini. Ila so kesi bro sema nini. Mademu wengi hapa bongo mwanangu siwa mini. Waongo ongo na wanachuna wana kama nini. Mapenzi ya mchongo ndo kazi na waweka mjini.
Demo masela, demo masela, demo masela, yeah. Demo masela, demo masela, demo masela, yeah. Demo masela, demo masela, demo masela, yeah. Demo masela, demo masela, demo masela, yeah.